abakugumbya bulamu balina essuubi nti Uganda erina obusobozi okukendeeza omuwendo gw'abaagala n'abalina obuzibu bw'obutazaala ng'essira liteekebwa ku bisinga okuvaako ekizibu kino. Ebibalo bya minisitule y'ebyobulamu biraga nti abaagalana wakati w'ebitundu 15 n'amakumi abiri ku buli 10 mu Uganda be balina ekizibu ky'obutazaala. Akulira eddwaliro li Women's Hospital International and Facility Center, Samuel Tamale Sali, ategeezezza nti oluusi enneeyisa y'abantu omuli okunywa omwenge ogusukkiridde kw'ossa endya embi bivaako obutazaala. Sali ategeezezza nti olw'okwanganga embeera eno eddwaliro lino li Women's Hospital International and Facility Center liso omukago n'aba AAR Insurance olw'okusembereza abantu obuweereza naddala abaagala n'abalinaawo obuzibu okuzaala. Akulira AAR General Insurance, Christine Nasuna, ategeezezza nti okuyita mu ntegeeragana eno bagenda n'okukendeeza ku bisale by'obujjanjabi olw'okuwa abaagalana essuubi.
Omutendera ogwo gwayitamu okuzaala omwana, okufuna omwana gwa bbeeyi. Oyinza okusanga olinga ku ssente ze babagambye olw'okuba nti olina insurance ne AAR bajja kusalirako 10% kw'ezo ssente z'ogenda okusasula. Lwaki? Ebintu byetuyitamu bingi ennaku zino. Mu kino kye tugamba kiri nti twagala buli famire efuna essanyu ly'ezzadde. Famire nyingi tezirina ssanyu ly'ezzadde kubanga essente ate n'okutuuka ku bakugu nakyo si kyangu.